uthuza stimela sami umbekele nemnambithi ngimkhumbulo umntano womuntu waphelelwa umsebenzi wami uthuza wonto yami umbekele nempangeni ngimkhumbulo umntano womuntu waphelelwa umsebenzi wamshiya Uba maphosa sasebenzi Abe ngebhali ncwadi ngiphathise Kuduzizi yofika kuye Aphile engekudali Uba maphosa sasebenzi Abe ngebhali ncwadi ngiphathise Kuduzizi yofika kuye Aphile engekudali Ufila uye aphile engekudali Uba maphosa sasebenzi Abe ngebhali ncwadi ngiphathise Kuduzizi ufila uye aphile engekudali Nhliziyo yami iphila uye Uthandola milpila buye Hamupilele Inhliziyo yami iphila buye Uthandola milpila buye